She Records.
Let's move.
Natamani nilie, niugurie. Yananisibu mi, moyo ni mwangu. My wife. Natamani nilie, niugurie. Yananisibu mi, moyo ni mwangu. Alesemaga, mimi na wewe, tuachane. Ndo yeye, alesemaga, tutengane. Alesemaga, anapenda nyimbo zangu, navo imbaga. Akasemaga, nikuachewe, niwe na yeye. Niwe naye, niwe naye, niwe naye. Nikejua pendo hauko moyoni. Natamani nilie, niugurie. Yananisibu mi, moyoni mwangu. My wife. Natamani nilie, niugurie. Yananisibu mi, moyoni mwangu. My wife. Sio siri mama, nilikujali sana na kujiheshimu, nikijua ya kwamba Mungu akipenda nitakuwa nawe. Usizani ya kwamba nimekusudia kutengana nawe. Misijui habari ipofika, nimefika vipi. Alivoningia sikumbuki, akanizoea sikumbuki, na moyo akanipa sikumbuki, na wangu katoa. Alivoningia sikumbuki, akanizoea sikumbuki, na moyo akanipa sikumbuki, na wangu katoa. Oh baby, oh baby, oh baby. Oh, oh, I cannot forget my heart, rich angel baby. I cannot forget my heart, rich angel baby.